yo man, my man ni junkie man, kama kawaida, tuko live, yo. Mida imefika wanangwe, acha tuiche kila manye. Muda umefika wanangwe, acha tuiche kila manye. Kama kawa, kama kawaida, oh ya. Kama kawa, kama kawaida, wanangu vipi. Kama kawaida, tungi vipi. Kama kawaida, watoto wapi. Kama kawaida, wati vipi. Kama kawaida, isha kunwa, isha lewa. Niko tungi, isha kunwa, isha lewa. Niko maji, weta zungosha. Pusha nyongesha, charusha, mishisha, mishisha. Nimekuja na wachumbae, tumekuja kuvimba. Kama una mafumbae, kama tamchumba. Nimekuja na wachumbae, tumekuja kuvimba. Kama una mafumbae, kama tamchumba, oya. Kama kawa, kama kawaida, oya. Kama kawa, kama kawaida, wanangu vipi. Kama kawaida, tungi vipi. Kama kawaida, watoto wapi. Kama kawaida, wati vipi. Kama kawaida. Imenipanda mizuka, imenipanda mizuka, imenipanda mizuka, mizuka, mizuka. Imekuja na wachumbae, tumekuja kuvimba. Kama una mafumbae, kama tamchumba. Imekuja na wachumbae, tumekuja kuvimba. Kama una mafumbae, kama tamchumba, oya. Kama kawa, kama kawaida, oya. Kama kawa, kama kawaida, wanangu vipi. Kama kawaida, tungi vipi. Kama kawaida, watoto wapi. Kama kawaida, wati vipi. Kama kawaida.
Ciao, ciao, another round. I'm back again.
Capacity on the beat. Woo!
Favorite music, baby.